for the first time, Charles Nater. Enemy man, nephew, never feel a nephew.
Chamba nikanga zmasi anachan, kanundu ndindu tuzmasi anachan. Ina mumati zimasi anakasujidwe, kabena mwina zingo si anachinenele. Ya 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 ya. Masiana chan, inu mukuti foya ndisona nzosiana. Just nilio sisi magosiana zinendelo. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya fukolanga. Musamatero, musamatero, musamatero. Ya fukolanga. Musamatero. Masiana chan, ijamba jo nyamuli la mutrafic masiana bwanj. Leo ni la momu mwambi wa gulugu fe. Jamba ja mujumbo chiku mabwela kautenga. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya fukolanga. Justice ndi chilungamo masiana chan. Kantu wosawu kandi chilungamo anayamba na chan.
Mapereka odi la mulolo kwila nchito kwa waka upande ndalamai usalole kuti siku bangisa kukala satana ukolongo tika maimba nyimbo matakuloli kilo chan zinati kwa na izi ndipo tinazolo werai kulankula kwake mitundi kumweku Luzi wa akalu ukale umweu Ayayayayayayayayaya Ayayayayayaya Ukolambo Musamateru 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 Ukolambo
ngamondi yamhabu palibeza ubale
palibeza ubale
sikuboneka kuti lambulo lidafuka likukolezela ndewu
likukolezela ndewu
sikuboneka kuti lambulo lindalama zikulowelela ndewu
zikulowelela ndewu
sikuboneka kuti chirungamo chidabuka chikuonekela mbere wele
chikuonekela.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.